Manzi miunge uzalishi funga macho meka wish unataka rabda mama jinamizi
lakini kwanza nipeni ma siren lakini kwanza nipeni ma siren lakini kwanza nipeni ma siren koja leo kuna noma
wait on me
Manzi anama ako juu msupa yani homegrown super mumu tarecho kama Brenda straight up my special
siga kale naturale
lakini hapa kule kumeja mahange sawa sem naturaje nije washa washa ta
zima zima ta
lakini kwanza nipendi ma siren lakini kwanza nipendi ma siren lakini kwanza nipendi ma siren
koja leo kuna noma
wait on me
to the right, we'll make up a hundred.